Bebef tumene ila siyo ifu yue soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kila umaro wakisema tutachana.
Siyo wango no nijena soni, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinadi zedi rana shindwa sikawi.
Bebef tumene ila siyo ifu yue soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kila umaro wakisema tutachana.
Siyo wango no nijena soni, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinadi zedi rana shindwa sikawi.
Mita ya kati kuladi kufosi, ugali dengu sinaza ya fosi. Mabraza meni zao good time, wanakumezea mate. Wanajua mchizi baru sometime, wanapambana wakukate. Usifanyi hivyo, taniumiza moyo. Kifanya hivyo bebe, ila konanta unasuko.
Kinacha upendo zawadi, siwaze kusukiza. Mapigo ya moyo eniko midari, oh yala unaumiza.
Mdo mume univumilie, siwezi kukukana bora utulie.
Baby we ni Romeo, I'm your Juliet. Usinivuruge mililie.
Bebef tumene ila siyo ishu yue soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kila umaro wakisema tutachana.
Siyo wango no nijena soni, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zedi rana shindwa sikawi.
Bebef tumene ila siyo ishu yue soa ikafanya tukagomana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kila umaro wakisema tutachana.
Siyo wango no nijena soni, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zedi rana shindwa sikawi.
Unapigo za kishua, metobo opua. Kiongi wanavantezama kama uja nijua.
Sije ni kwe pami, uka nikata.
Yo nisha imi, nisha wai, kuche misha mawe. Waka ni umiza nkaji kaza nsipa gawe.
Baby I'm trying, I'm trying, losing my way. Siwezi jaribu buku wacha.
Kana bora utulie.
Baby we ni Romeo, I'm your Juliet. Usinivuruge mililie.
Bebef tumene ila siyo ishu yue soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kila umaro wakisema tutachana.
Siyo wango no nijena soni, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni, zinani zedi rana shindwa sikawi.
Bebef tumene ila siyo ishu yue soa ikafanya tukagombana. Mbwa mkali lafu nyumbani na kila umaro wakisema tutachana.
Siyo wango no nijena soni, please get in this baby call me. Hata wakipita sioni.